Yeah. Yabona le impahla kanje futhi ngasihlaphi intro yakho yabo. Ngavelu qala ukukhuluma izingamo labo lezi ingamo lezi kwepolitiki yabo. Kuzo sinje futhi bizarra. Zisho sho sho boza kudala. Tonight unami. Sambe malume. Yeah, ngaqala ukuphanjanelwa mangiboni olete esibhedlela. Mkhumbula ngiyomlanda sinonanga usiqashi igedlela. Angifuni ukuya deep unyusa imike laba ngibangela. Akukho safe ukulwa nami le beefy namatele. Ungayidelete producer leyo take namatele. Iflow yami iyafana ngathi ngathwala ngamawele. Ifan base yami loyali mina ngiwrite ngamakhwele. Ayilezi kere ilandela nanoma yini ejenda. Eyiqasha kulo lonke i-artist egemini elifikayo. Amantombazana ayafana wonke adalwe kanjalo. Akudla uphela umsoco aqeda ahambe nabahambayo. Angisagxilile sengihlezi ngigebhela ukubambe egulayo. Sengiyayiprotect-a ngibalekele ukuthi ngilahle i-focus. Umqondo usemaleni ngithagethile isiphane esikhokhayo. Uyiqwalasele nginegazi lesigelekeqo esifocus. Umthola no-heel beat umthole nomabhizi efocus. Sivathele ingoma each and every time when we link up. We work hard, we play hard, this is ninja zetten up. Mase sihola abantwana engathi siqashiwe labour ward. Spirit of a hustler now is a welcome on board. I'm gunning for the world but the sky is the limit. Umqondo isikhalise mbubhiso ngibalwisa nge-lyric. Bathatha uchance ngibathathe mase bethole i-defeat. Bangihlasele ngekhali bahluleke balwe ngemithi. Basenda ama-text abo ngalaleli ngiphrese u-delete. Isikhathi asikho ngihlanganisa i-plani ngikhanda izibili. I hate to stay in policy khanda ngicabanga kakhulu. Ungangisukeli inhliziyo yabantu ngiphila kabuhlungu. Zothatha ikhanda lakho ngihambe ngilidayisela belungu. Thatha amathumbu akho iy'nwele zakho ngixube nesihlungu. Uthandi lona golide bathi ngumfana kamkhulu. Landela imithetho engisungulile ngu-Isaac Newton. Yekukuskimo clever uhlakaniphe leyi first law. Ukuzehlisa kuzokuphakamisa leyo ngi-second law. Ulalela abangakutshelanga kona leyi third law. Umthandazo uholwe inhliziyo leyo kuzoba i-fourth law. Utruste your instinct njalo ngiyagcina kwi-fifth law. Usebenze kanzima ungalinqeni ibhiki ne-for sure. Awukho ngcono kunomuntu oxova udaka nokhongolo. Awukho ngcono kunomfethu osiza udrayiva ngesitobolo. Yeah, kunale genge le enokuthi ihleka ama-hustle. Asilihleki i-hustle, asikhulisanga kanjalo futhi asilihasile i-hustle. Mohleke i-hustle angazi ngakubiza ngani, ngoba ekugcineni ayikho i-hustle engcono kunenye. Sonke sizamele ukubeka isinkwa etafuleni. Yo, no, asiye producer. Ngisaphula amazolo ngiyazi nonke lidi alba. I-92 before 30 babe mjuluko ya. Angeke ngisachaza kakhulu kuzokhuluma umsebenzi. Ngindoda ngicinile mapha amafuthi enye ngenyezi. Mina i-rap ungayishadi umakoti wami ongena mpelezi. Mangisabela isitaliyane bamba ngiyagcwala ngeyisebenzi. Eqolo kubanda into ethulayo mangisikhwiza imemezi. Ngabuya loya mophika ukuthi i-flow yami ayigelezi. Intwana zizwa ngayikhatha off ngoba iqeqeshe. Sengifuna amavajini ngoba haya kustefate. Nangiyeka ngisabhayiza baba ngisafijarishe. Sengirana amabhizinisi usuzofaka imali ngikwenze. Iskipper side fam thenga iskipper now gipse. Ukuthi ngidisa bani vala umlomo ungaze uthinte. Angisabi muntu ngiyahlonipha ungalingi udide. And mangixolisa usheshe uxole nami ngingaze ngidine. EKZN ngibanyanya bonke I hope uzwile. Akekhe ngeke ngimcande engomeni ngingaze ngirile. Mtshele nabaphasi benu ukuthi lena give amafar. Mbize nabangani benu nize nonke ngigwala amatruck. Vele bantekenteki lamajita veza amatruck. Ofuna ukungwisa ngimfisela inhlanhla good luck. Yeah, that's September freestyle part 2. That's Cooper side fam. 92 before 30 is coming very soon. Sambe malume. Vale, vale, vale.